doyin kan xirnahay her kan gari oo xilkaba adigaale adale gubabinteeda garba xidiga ku safan gara doyin kan xirnahay her kan gari oo xilkaba adigaale adale gubabinteeda garashiyo
Gungara, gungara, wuxuu amma